wasiirka hubka dhigista dhaganicinta tababarada maleeshiyaadka maamulka koonfur galbeed soomaali xasan xuseen xasan eley ayaa ka hadlay howlgallada ka socda deegaanada koonfur galbeed soomaali isagoona ciidamada uu ku buuriyey inay furaan waddooyinka ay go-doomiyeen ururka al-shabaab waa kan isagoo ka hadlaya wasiirka
sidee sanad dareertaan deegaanada kale ee soomaali jidateedii furuyi dad shoo wala gurmadahay wali deerahaye wal alla waliyo baahiyo ah aragteen baabuurka boosaasa ku buhoona hamara kooyahay kii hamara ku buhoona garbahaaraya seedahay kii kale dhiniga jubbooyinka ku buhoon usuun meel lifado seedahay balse dadkuun deegaanadun ha ku jeedo baabuurkii baydhow ku baha wali diideena inay cusu seeda weejid oo 90 kilomitr in jarta sababtaas gorda korno shabaabka usu macno badan shallaha usu shalduuna usu firqiyaal shalaha taas ma gorda korno su-aalaas shabaabka warsadaan waliyo un la jeeda inay dadkuun deegaanadun layla dhibaatayo maalin walbana la baado biyo liindiido ceelata la ku qabsado waliyo un la jeeda ma gorda korno taas wali leenaa insha allahu tacaala raggii shuqulka ka lahayay liin tababare inay howlo badan ku qabadan wax rajeeyaan howlgallada iyo kuwadaan deegaanada oo idil iniyo sii ballaariyaan howlgallada badaa ballaarin oo ku dareeran deegaanada koonfur galbeed oo idil oo dadka hanuuna biyili ka waraabiyahay hanuuna cadowga jidita surumil ku dulqaadahay insha allah wala rajeyna howlgalladan in la sii laablaabo ummadda soomaaliyeedna galnaya asqabsata
hadalka wasiirka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli waddooyinka ay hay-ad ay ku soo rogeen ururka al-shabaab taasina ay saameysay isu socodka bulshada